London, London.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Mimanga, napenda life, napenda dema na jidai. Atia mevai, kama ni luku piga white. Nika medai, ako machingri mangwai. Nabia light, kukata maji ni sheria. Warugera ina machuchumia. Hiyo ni muiko si miu omekalia. Ni shere na itaki masheria, sheria.
Kuna shanadia mkuu sheria lazima mfuate juu ya serikali askari sura yake wevi kaya kali kali sa
lazima ufuate kodi
sa kodi basha tuwezi get cozy corona corona tulishikiwa kwa kona na mbona unaendesha ni kama uko na kolera
afande sa
sheria pia ni wera kukata maji mnajifanya Musa na nusa watoi mliomba nani ruhusa kipusa this time tulibeba jovi ndorende hatuta hata za
hoi napenda life napenda dema na jidai atia mevai kama ni luku piga white nika medai ako machingri mangwai nabia light kukata maji ni sheria warugera ina machuchumia hiyo ni muiko si miu omekalia ni shere na itaki masheria sheria
kata maji na sambuka nikibleki na zinduka nishitani ya mepanda jini mkata kamba serikali na pindua mindo kiboko yao wakisleki tunapita nao tena haina kuchao
yani uu baby wendi mama yao
afane pita ndani yani we chuma inalala ndani shamra shamra za kipapi uu we enjoy the party tu napiga shere yani mpaka kuche tu napiga shere yani mpaka kuche
mimanga life napenda dema na jidai atia mevai kama ni luku piga white nika medai ako machingri mangwai nabia light kukata maji ni sheria warugera ina machuchumia hiyo ni muiko si miu omekalia ni shere na itaki masheria sheria
kukata maji you can't bogo me gidi gidi maji maji can't goro me dobo dobo kumguza chobo ashasikize utamu hadi kwa kisogo kukata maji ni sheria but mbona so una mix konyagi ndani ya changa fadhamo unakataje maji na ujadishi fisi mimi black idem yako mina dishi na kani vegetarian bado atakula njuti nkiwa depend depends ina depend depend buzz kibao saita bidi umenikunywa na kauja tutisi tabidi umejichuna
mimanga napenda life napenda dema na jidai atia mevai kama ni luku piga white nika medai ako machingri mangwai nabia light kukata maji ni sheria warugera ina machuchumia hiyo ni muiko si miu omekalia ni shere na itaki masheria sheria
tu napiga shere yani mpaka kuche tu napiga shere yani mpaka kuche tu napiga shere yani mpaka kuche tu napiga shere yani mpaka kuche
Black Market Records.